Cox Levy.
Numunani kamena yibarutse umwana w'umuhungu kwitara amutoza kwiga no kwihana kwirwa nahageze mu bihe by'inzara myaka yakomeje kwibara umuhungu wanyu bwabashatse kwigara ndaza kunda hip hop nayiramukunda abigikwi musoma kwitama yagumye kuryama niyo tarabura support ugakomeza kwifana imama twabamwita ikimara bera urumura bashaka kumwigana umwe bati bikore yandika ingoma nyinshi hunika nk'ijana sobanukirwa intore n'intore kandi ko kurapa bitagomba kwikaya mu byigano uri muri peace nawe ubonye no mu baraperi binaha bamize stile ya banigirwa ingo nibwo bazajya kwitara bakajuga buzuye keji nk'upiyori iyo wagerageje kwibara kutushaka kundira ibikeru nyibutsa ko kera ngo twahoze twigana yatangiye urugamba turi imirije rwarangiye yarokoze umwe gusa nyobereho mupfune yakuye imikaka yari undume rangijiye bose bahumye baharira ibyana bari bunyune ubu mfite tepu bari bugure abasaza nibo bazino mvune imyaka ibaye ibiri mfungiwe anda nzavuga hehe zino nkuru amamata yaguranwe ifafa agatinze kazazana amenyo ya ruguru adohanahiye ni bari mfite anga nta mutu da bad feelings n'amagambo mfite yasobanura umujinya mfite nandika izi lyrics story yatangiye nta n'ubushwa twibebera tugahuza ubusa ndavura inigango dufate umurwa kupe maniga yasariye iputa skipi yatanje muta kuri black nsanga ba mafi yande kuri bwa Cox Levy ambera umusa nimufungura amatwi nge naje bushya byinshi ni gomwe kugira mbashimishe fem wabaze imbwa muri beat nyikomye kandi nkavamo nakarumye fem bitwa waguze izo stick wicomye byagura bimu ugafungirwa kera gicara fashion snitch nyikomye bitches niga najugunya hey niga mubwire ko beat nafashe nyihekenya nta mboga jini nkatwika ibihamba nyene action nkavura hangover industry make ama fisi iragumye igahonda umu gangsta nanoga imana imoza mu peshe tifatera ishyari mbabona bazandoga